marafiki na wazazi. Niko jera mia pata mwezi. Suni jua suni watu suni mwezi. Tafanya nini na kutoroka siwezi. Najiuliza niko sagani vile. Lido nifanya mini teseke deide. Nagundua ya kuwa kijiti kide. Kiri nipamori sababisha mini pole. Bange, bange, bange. Sime sababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Bange, bange, bange. Sime sababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Nidipo pezi nikaji isi jambazi. Mala mbele yangu kajipendekeza tosi. Nikapiga ngeta ngeta mfano kitansi. Nikaza mandichi nikatoka na michuzi. Kumbe polisi walikuwa mbele yangu. Walizania kuwa wizi kazi yangu. Walinikamata na kunigonga virungu. Wamenifageto jela ndo chumba changu. Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Bange, bange, bange. Sababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Naimba muziki, sauti ya itoki. Sote mashabiki, muzijenge chuki. Nirisha achazi wala mama bida mikiki. Itakuwa ikiki chiti kina chore taziki. Marijuana, yeah. Hey, hey, hey.
20% kuru tira ma fanboy.
Oh, 9999.
Vampire.
Bange, bange, bange. Zime sababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Bange, bange, bange. Zime sababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke.
Iyo mirumbu jela usiseme. Utamwaoma mpaka ukome. Saa 11 unapele kwa kalime. Hata kulala tunalala mzongome.
Ganja, ganja, ganja.
Kora si so iyo 20, kora si ya.
Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange. Nitazisaliti ili nitoke. Bange, bange, bange. Zimesababisha mini sote. Bange, bange, bange.
System I'm a vampire, vampire. Producer Maji,
Manu Otto.
Big up sana babu. 20% kuru tida ma fanboys. Sindano ndogo inoshona makote. Up level.